Baby come closer, wacha uoga. Sikize moyo wako sio maneno mashoga. Kuna kiasi cha mbovu, napenda ulivyovaa baby mama mwenoga.
Tunatoka, leo ni weekend. You're the only one wangu wa maisha.
Sex lady, big booty, shake booty. Nipe kwa makusudi, leo homo tuludi. Tupo good, 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 yup, yup. Tangu jana na juzi, leo niko kwa mudi. Hivyo chini ya turudi, hata kwa makusudi. Kaza kamba na nyuzi, etiana na wapuuzi. Ikitoka hairudi.
Baby don't drive me crazy.
Ya doji siku hoi, yuma wani nole, niki kuzisole. Una takiburi, sifa zote mbaya, kwako ni sifuri. When I wake up, when I go to sleep, baby I think about you. Na kutaka buu, wana chonga kitata. Na pigia misele, wana pigia kelele.
Your love, baby, don't drive me crazy.